Download music on solar-greatside.net.
Hey.
Okay.
You are boy in the MP original king.
Exposed on the
floor. Titamba dancing together.
Mano Zeu.
Titamba. 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 Zimene ya kujita Titamba.
Ukula ntima kose.
Muzamba. Goma na todwa Niponda topa ningo yangana Sekundiri mozi zimene ya kupanda Tizamba Agumachoka usiku Kupita kwa busa Kufuna machirizo ilindizigo Tizamba Nanga mapembero wangi Ochoka ndi usiku Osandi sanzika Siguli kubela Tizamba Amai matasa, mai wala kuliawe Siguri kubela, zizabwela zonse pambala nganda
Manose
Titamba, titamba, titamba Zimene ya kujita titamba
Kukula ntima konse
Muzamba, muzamba, muzamba Zimene ya kubisa muzamba Nawe somese watailila waiwala malile yako Wandiro wankati kumachoka popa kumupano ndia nzako Ulendo kwa kichala kumakasova mati Ndikudabwa ndika kulangiza ugu kula ntima Siguri kubela analipo wanzako Ankazi fila upyuta nafangati mbuzi ulendo wakumanda Dieta ndifuse, kutipano walikuti Anango yamba ni mahipi, kusololoka pano watapu
Mwanose
Titamba